Kukoti umlamsi entungamo esindi sekwali manda register yewa ofisa webi obulimi kola ne government ye bitundu mwa district entungamo kubi okuta mchala we reche wa kampura yali owa muluka owa government ye bitundu ya district ye reche akoti nge kubirizi tuwa umlamsi wedale risoka Edgar Kakuru ya ulidenti tayewa ofisa webi obulimi Mugombola ya Rukoni East ne Town Council ya Roho mu district entungamo yenyigira mu lukwe olw'okutemula mukyala we akampura ngenda kusoma mwezi mwenda omwezi ogwokubiri ateyibwa ateyakkiriziddwa nate kwebuzaako olw'okuba omusango ogumuvunaanibwa gwa Nakomola era nga guwulirwa kkooti enkulu yokka era bw'atyo n'asindikibwa ku alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Apuli omwaka guno 2026.